waimba wasahidi Yesu na viumbe vyote dunia yote wasahidi Yesu. Alafu tunasema tumekusanyika twaimba wasahidi Yesu na viumbe vyote dunia yote wasahidi Yesu. Malaika waimba wasai Yesu na viumbe vyote dunia yote wasai Yesu alafu tumekusanyika twaimba tunasemaje wasai nani jamani na viumbe na viumbe vyote dunia tunema marabili tuna Yesu wasai Heshima Heshima Wasaini Yesu Mwana kondoo uliyechinjwa Umenunulia Umemnunulia Mungu Watu wa kila lugha Wasaini Oh my God, is he not worthy? Is he not worthy? Surely he's worthy of glory. All the honor belongs to him.